Ajinga.
Hey, you're in trouble.
Atimai sinorita kisura wake. Niriko nagatu na pita iriku wanga sande. Na hizo chuchu za sita zikaniva mawege. Mbano nivo tepe tepe weso supu makange. Makange nikawishwa de Nikuite sweet haswilo Mina wishwa de Nikukumba like my pillow Kipita baby unanikonyesaga Unakujaga pukwaletaga Swilo Takuvunja chaga konda lisemaga Tucheze na kachili saka Swilo Kisha nikubembeleze I have something special for you all
Yeah.